wethu uzosivikela olakeni lesitha noma kunzima sophokophela phambili wethu uzosivikela olakeni lesitha noma kunzima sophokophela phambili
yala ayinqoba
I'm not afraid to die.
sesaba ngoba sinesithembiso
uthi
masinawe ngoba sinesithembiso
uthi masinawe ngoba sinesithembiso